HipLifeHipHop.com.
This one's a banger.
Yeah, shit. Away.
That's a trap.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani
anajikosha.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha
anajikosha.
Nimesharudi na oga, hiyo nitairudisha
anajikosha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nshazira
anajikosha.
Asa baby nitakula nini, ziri kwa gani asira
anajikosha.
Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Lele le 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 le.
Lele le. Lele le 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 le.
Limbe tena le. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo,
eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa, taki nijue paswedi.
Anajiko,
mtonyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangiri.
Anajikosha.
Mara gafra kaya mameza na kimbia pili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matuanka wapaleseni.
Anajikosha.
Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.